Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, as in heaven so in earth. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that's indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and glory forever. Amen. The kingdom of God is coming, the kingdom of God is coming, the kingdom of God is coming, prepare for the kingdom is coming. Oh man, the kingdom of God is coming, the kingdom of God is coming, the kingdom of God is coming, prepare for the kingdom is coming. Say, I love God and hates his brother or sister, he is a liar. A hater is a murderer. No murderer shall enter God's kingdom. No, no. The kingdom of God is pure. The kingdom of God is holy. The kingdom of God, no violence. Peace and holiness will take you in.
Forgive, you be forgiven.
Listen, the kingdom of God is coming, the kingdom of God is coming, be ready, the kingdom of God is coming, prepare for the kingdom is coming.
Oh yes.
Meso machuku nebemno abuya ka kachasema, meso machuku nebemno kachasema,
abuya kasema,
meso machuku nebemno abuya kachasema, meso machuku nebemno kachasema.
Kachasima, meso magenesia nebemuno, kachasima.
Agama kole wegara, onyewe mchina kosi nechebe, chine nyomumuo, meso magenesia nebemuno, kachasima. Oke kumedielu, wano tuonye, odimadi nobi, mboro kujesi. Nara ekelemo ezendeze iditunanya dadi nara ekelemo
meso machuku nebemno abuya kachasima
meso machuku nebemno kachasima. Mama imela o, mama imela o, mama imela o, Jesus, onyewe.
Idie bube,
mama imela o, mama imela o, mama imela o, Jesus, onyewe. na di gi nyere m ya. Ma m nile gi na-eboro m ha, n'ogoria gi na-agwọ m n'ezie. Ije bube ndụ m dị taa gi nyere m ya. Ma m nile gi na-eboro m ha, n'ogoria gi na-agwọ m na-adịga na mego. Ije bube ọdụm ke bo Juda, onye nwe ndị nwe mmadụ niile, lare kele m jiri bịa. Onye nwe m, onye nwe m, ọdịmma na-emere mma ka Igbo, ọdịmma dị mụ n'obi mgbe niile, ekele n'otutu na nsọpụrụ niile dịrị gị. Edema o Jizọs, edema o Jizọs, edema o Jizọs, edema o ịdị ebube. Edema o Jizọs, edema o Jizọs, edema o Jizọs, edema o. Ọdụm ke bo Juda, onye nwe ndị nwe mmadụ niile, lare kele m jiri bịa. Onye nwe m, onye nwe m, na nsogbu gị na napụta, na ọnwụnwa gị na-ezi m ụzọ mgbapụ. Mgbe m amaghị ihe m ga-eme, ị na-eduzi m ụzọ, ekele dịrị gị. Mgbe nsogbu na-abịa n'ụzọ n'ime ụwa, mgbe m na-amaghị ihe m ga-eme, gị na napụta m le, onye nwe m, ekele dịrị gị. Mma mma imela o, mma mma imela o, mma mma imela o Jizọs, ịdị ebube, ịdị ebube. Mma mma imela o, mma mma imela o, eze, mma mma imela o Jizọs, ịdị ebube. Love is the greatest, love of God, wonderful love, has made us people of God. Hallelujah, God is love. Yes, love is the greatest, love of God, wonderful love, hey, has made us people of God. Red or yellow, black or white, no matter where you come from, as far as your name is in the book of life, we are one, let's love one another. Let's do away with tribalism, do away with discrimination. As far as your name is in the book of life, we are one, let's love one another. Christ is not divided, one God, one Lord, one faith, one God, let's love one another. I tell you, Christ is not divided, one God, one Lord, one faith, one God, let's
love one another. We are one in the Lord.
In God we are.
No matter
one.
Your tribe or continent,
in God we are.
No matter
one.
Your country or
oh,
state,
yes, in God we are.
We are one in Jesus Christ.
In God we are.
No matter
one.
Your tribe or language,
oh, in God we are.
No matter
one.
Your language or color,
in God we are.
No matter
one.
Your country or
oh,
state,
yes, in God we are.
We are one in Jesus Christ. No matter your tribe or language, no matter your language or color, no matter your country or state, in God we are one. Baba, kaona na Allah, kaona ya Adamu. Hallelujah, kaona, kaona itache baba, kaona na Allah, kaona ya Adamu. Godia gereka Allah me kaona mu, Godia gereka ubangiji sariki, Godia gereka wende ya bamureiwa, Godia gereka ubangiji sariki, Godia gereka wende ya bamuhaipuwa, Godia gereka ubangiji sariki, Mugode Yesu, Mugode mecheto, Godia gereka ubangiji sariki, Mugode Yesu, Mugode mecheto, Godia gereka ubangiji sariki. Otito diri, ekele diri, otito diri chineke, rembe biebi. Otito diri, ekele diri, otito diri chineke, rembe biebi. Oyoyo chimo, chineke mi marama, oyoyo chimo, idi ebube. Oyoyo chimo, chineke mi marama, oyoyo chimo, ekele diri mi. Kereke na bangwa bangwe odiki hi obola na digida digide nimuwa chuku kere satu nilekowa iboyoyo idiga manwe na medetu nanya gile boromu ina kasimo bi nenyere maka chimo gine boromu na kasimo bi nenyere maka odigo ya yirigo na inwangi atumoli nadi biano na Chineke mi marama, oyoyo chimo idi ebube. Oyoyo chimo chineke mi marama, oyoyo chimo ekele diriki. Kam getu gi ya buru no zuru Jehova chuku binigwe izuru moke maramoma ezi chineke ibokaka gine boromu nakasimo bi nenyere maka ewo gine boromu nakasimo bi nenyere maka chimo odigonye yirigo inwegi atumoni eze dadi gano na I got my dirty gun, I got my dirty gun, I got my dirty gun, I got my dirty gun. legide Chineke anya, legide ze Jesus anya, obezie na sobode nwa o, Chineke karere maginile, nimono dobola,
legide Chineke anya, legide ze Jesus anya, obezie na sobode nwa o, Chineke karere maginile, nimono dobola, legide Chineke anya, legide ze Jesus anya. Obeziana sobode no wao, Chineke karere maginile.
Gini kineche kasi, gini kineche wanekemo. Ebe kwa lozo, Chineke geboroge maginile. Obo gini kineche kasi, gini kineche wanem. Ebe kwa lozo, Chineke geboroge maginile. Acholo zepo sonadegi, etinye laka nanjo. Kiwe mwete hinacho, mwere ndidi. Obezena, sobudino wae, Chineke geboroge maginile. Nimono dobula,
legide Chineke anya, legide ze Jesus anya. Obeziana sobode no wao, Chineke karere maginile.
Legide Chineke anya, legide chukwu okike anya. Onye na-ezobe yotu nwa ya, manye ya n'ihi anyị o. Ọ dịghị ihe ọ na-apụ gị mere mụ na gị. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? He will.
Legide Chineke anya, legide se Jesus anya. Obeziana sobode no wao, Chineke kariri maginile.
Obo gini kineche kasi, gini kinebe wane kemo.
Ebe kwa lozo,
Chineke kariri sobu ginile. Obo gini kineche kasi, gini kinakwa wane kemo. Ebe kwa lozo, Chineke kariri maginile. Asim gi legide Chineke kanya, abu ya jima jideji. Obeziana sobude no wao, Chineke geboroge maginile.
Legide Chineke anya, legide ze Jesus anya. Obeziana sobude no wao, Chineke karere maginile.
Ebere gi o baramoba, amara gi o ya baramoba. Amara Chineke baramoba, kamwe mere bana leze nam.
Ebere gyo ya baramoba, amara gyo ya baramoba. Amara Chineke baramoba, kamwe mere bana leze nam. Ebere gyo ya baramoba, amara gyo ya baramoba. Amara Chineke baramoba, kamwe mere bana leze.
Wabahia onye zucha nke olawa, wabije onye jeru ola fere. Inyonye luru kaka natana kachuku, nike gie kamge jilolo dima. Oseli wabu wike onye nacho, abu ikwanke onye weru kwaso. Kama nani gio chine gosi ebere, jikide semi ikeru merio. Nam,
ebere gio ya baramoba, amara gio ya baramoba. Amara Chineke baramoba, kamwe mere bana leze nam. Ebere gyo ya baramoba, amara gyo ya baramoba. Amara Chineke baramoba, kamwe mere bana leze.
Nikide semike remerio Nike gyo kamkeji lolo de mai Nike gyo kamkeji meru wajokai Amara gyo yabara no mobai Kamwe mere bana lese nam Ebere gyo yabara moba Amara gyo yabara moba Amara chineke bara moba